Madimati Ntawi zina mandituma Kuti ndipide ndikawa kulitsire Koma tsiku linava njira Nakumana ndi azibambo awiri Amene amafuna kundikwiririra ine Kundikwiririra ine Koma no mwamwayi anthu anapidwa Pamene ndikunena pano Iwo anamangidwa Malawi anzanga tiye nife tisinte tisiye njiridwe oyiba uwo ndireke ndibule ine
musakanize zondikwiririra
ine
ndireke
ndibule ine ine ine
musakanize zondikwiririra
Mambo wanga ndi mulimi amagulitsa mbarara Dzana nditsulo kunyumba kuna bwera mambo ena Akuti akufuna ndikwatire Akuti akufuna nditenge ine Akuti kundikakamiza akufuna ndivule Komano ndiri ndi maloto ndimafuna ndizakale na mwino Iwo kundikakamiza akufuna ndivule Komano ndiri ndi maloto ndimafuna ndizakale na mwino Ndireke ndivule ine
Musakanize zondikwiririra
ine
Ndireke
ndivule ine ine ine
Musakanize zondikwiririra ine
One color and one country Tiani ditsikondana We are one One people and one nation One color and one country Tiani ditsikondana Ndireke ndivule Ine
Musakanize zondikwiririra ine
Musakanize zondikwiririra ine